problem on the BT again. Ayo DJ, watu tunataka burudani ye. Shida tushazia cha nyumbani ye. Watu tunataka tukupali ye.
Kupali, kupali, kupali awe.
Tena mashetani ya siniva mie. Kulia na kushoto yuko tuna mie. Hipali ya kishua na uswazi ye.
Uswazi, uswazi, uswazi ae.
Wanangu mini mekuja na baba. Na wewe onyesha ulichokileta. Nasema leo kitaeleweka.
Ae, ae, ae.
Oh yeah. Mtoto yuko pembeni yangu, nacheza na taratibu hae. Tena anazungusha kinoma, na mnyati ya taratibu hae. Wanangu wakela wape yokozuna, hae, yokozuna. Tunduma boda wape veve, hae, veve. Wanangu wa Mwanza wape chibuku, hae, chibuku. Wanangu wa Moshi wape mbege, hae, mbege. Jimwage Jimwage, 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 Jimwage. Mpaka kuche, nasema leo mpaka kieleweke. Wanangu sinicheke, leo chula kapigwa teke. Wakibana tunamwaga pesa, pochi nene pochi ya kutisha. Usijibane we mtoto cheza, fanya kama unatikisika. DJ leo hakuna kuchoka, paka jogo atawika. Fanya vitu vya kueleweka.
Beat killer!
DJ unaenda wapi we, mbona mizuka isha panda. Watu wote wanataka shangwe, tutakufuata na kuenda. Wanangu wakela wape yokozuna, ae, yokozuna. Tunduma boda wape veve, ae, veve. Wanangu wa Mwanza wape chibuku, ae, chibuku. Wanangu wa Moshi wape mbege, ae, mbege. Jimwage, jimwage, jimwage. Jimwage,
wanangu toka Mbeya.
Jimwage, Jimwage,
wanangu wa Iringa.
Jimwage, Jimwage,
Morogoro.
Jimwage, Jimwage,
Dodoma ye.
Jimwage,
Tunduma town.
Jimwage,
wanangu wa Sogea.
Jimwage,
Kaloleni.
Jimwage,
Mwaka ye.
Jimwage,
Manguruweni.
Jimwage,
la 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 la.